buying pens. Nina magizo nawe. Nina salamu nawe. Kidogo nijele na wewe mamdogo, we moyo wangu kwako, mutima wangu kwako. Tembeze dunia tuimalize, nitafune tafune ni kule usinibakize. Tamba na mimi mi wako wewe, uwewe ululululala. Na leo nimepata kidogo.